sakho nokulinda ukubuda lafike angisakho nokulinda ukubalala esifubeni sami angisakho nokulinda ukubuda lafike angisakho nokulinda ukubalala esifubeni sami
selengedwa lemakhaya obengcela ubuye dali bengcela ubuye bengcela ubuye themba lami usemakhaya emfuna sihlale umacashelana ngifuna standi patapathu ubu ke my love ngifuna sihlale umacashelana mina nawe ngifuna standi patapathu my love when I isolate esifubeni sami when I isolate esifubeni sami
Chumlilo temba la mi wena
Hayi namhlanje muhla sithandwa sami Kuse kuse nawe sibhekene Ngiyokhetha ukhetha mangamgeshe Hayi mina ngiyazi into engizokwenza yona uma ufika lana Touch your toes, it's tender sami Uyosuswa masosha Girl, I'm look all away, put exen, it's lost begene Nita uchi upele, toshi stratulo panzi wampete Touch your toes, it's tender sami
sekuseni oweqanda themba lami wena zokuthosa kuze kusekuseni mama bengiphethe umlilo themba lami wena zokushisa kuze kusekuseni oweqanda themba lami wena